wayihlula umntanami hawu yena uzohlala edakiwe 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 yena uzohlala ephusile umntanami yena uzohlala edakiwe yena uzohlala ephusile umntanami yena uzohlala edakiwe yena uzohlala ephusile umntanami yena uzohlala edakiwe wayihlula umntanami hawu yena uzohlala edakiwe wayihlula umntanami hawu yena uzohlala edakiwe kodwa mntanami nama ufuza kanjena mntanami uyogana na kodwa mntanami nama ufuza kanjena mntanami uyogana na kodwa mntanami nama ufuza kanjena mntanami uyosebenza na kodwa mntanami nama ufuza kanjena mntanami uyosebenza na yewe niyosebenza na kukhona oyoba nakho mntanami na yewe niyosebenza na kukhona oyoba nakho mntanami na wayihlula umntanami hawu yena uzohlala edakiwe wayihlula umntanami hawu yena uzohlala ephusile
Oh, don't.